Abayizi 11 mu disitulikiti ye Kabarole be basuubwana okutuula ebibuuzo byabwe eby'akamalirizo eby'ekibiina ky'omusanvu oluvannyuma lw'okulemererwa n'ate okulabikako okubituula ku ssomero lya Kamabaale Primary School mu ggombolola ya Karangura. Ebiwandiiko bya disitulikiti biraga nti abayizi 11 ku abo 12 abeewandiisa be baatuula ebibuuzo bino. Abazadde beesigamiza kino ku buvubi obw'okufuna ensimbi z'ebisale era nga n'abayizi ba P7 bagambibwa okubanga n'ate baasabibwa okusasula shillings 6,000 buli ttaamu wamu n'ebirala. Akulira ekyenjigiriza mu disitulikiti ya Kabarole Joseph Rujumba ekizibu kino akisonze n'ate ku muwendo gw'abasomesa ogutamala naddala mu bifo ebizibu okutuukikamu ekigenda mu maaso n'okukosa eby'okusoma wamu n'okuviirako abayizi okuwanduka mu ssomero.